DJ Masumbuko.
Chuma kama vile unafua
Masumbuko.
Katoto hodari. Mira, mira, my baby wine for me.
Super Speeder himself, DJ Masumbuko. Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727-552201.
Are you lying, sir?
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia yeye. Kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia, ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege hawanaye, tuogele na tupae kwenye kiota tukakae. Ujini kubebe wa shangai, mwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae. Ninawe unagula bia wala unafido, chukiuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza, shepu sinia kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko, meniweza kuma baby te amu.
Masai ruka ruka analinyenyekea, chumbani kwenye shuka linanitetea. Mzungu kawehuka rime mkolea, laki makonde laki chaga, wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. Umela wima wima inatokea Kongo, sino lile Gwajima alimwagia kondo. Uno oh 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 oh, nina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba.
Super Speeder himself, DJ Masumbuko.
Oh, uno, everybody say uno. I said my uno, everybody say uno.
I was thinking about you leo. Just to let them know how I fiki itakoteo, how I fiki itakoteo, how I fiki itakoteo. No, no. Imagine your smile, no lina nifanya, no lina nifanya, lo ebe se kamo. Chobori wapoteze, nikupe sukari jinumle, kachumba kachori jinogeze.
DJ Masumbuko.
Baba inogele.
Nobody loves me like you do. Love you like I do,
like you do.
Love me like you do. Oh yeah.
Masumbuko.
Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia.
My daddy, I'm sorry. Swara tano, kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuimba. Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Kazanda mingani mara kama wanadimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka.
DJ Masumbuko.
Never, 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 never,
never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, tena koko hawa ngati una marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa kunyuzi tisini zao zinafika mpaka laki tunawachoma kama nungunungu wanakesha kama sungu sungu Betty Jackie Chan mtundu adina kuimbia kizungu girl you have that thing and I call you queen girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you a queen. Got you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know
DJ Max,
I just want beside you. Give me that, give me that.
Chuchuma kama vile unafua. Kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma isha ulegeza nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma unanyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonda iyo. Aika toto
moto moto.
Moto moto
moto moto.
Ay bye koko
moto moto.
Joto joto
moto moto.
Mashambuko
ukuta shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimba umba
tuku nyema pila ulau nipe supu tena mashau shau kana sinema yani kana kula ndizi bila kumenya basi nipe za kichina
samba
fanya kama Bruce Lee
samba
viuno vya kusigina
samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kamedata na wasafi taito. Aika toto
moto
moto moto
moto moto
moto
moto
moto
moto moto moto.
Kamata ukuta shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
DJ Masumbuko.
Kuna usichoki panda. Thanks God for giving. Yetu sikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kunde gengi lepo.
Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. Ishi nao pata hegari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe famano kwa tesalari.
na usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali.
One love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Kwa wanangu wa insta, unafanya niongeze BP.
We love kwa master na lita, mlinifanya asira ziziki.
Oh love,
jia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe
Konde boy Jeshi.
Tena siku hizi wananita tembo
Jeshi. Hata we ni Jeshi,
yani kama una pigo za kirembo ni
Jeshi. Konde boy Jeshi,
yani wanangu wananita tembo
Jeshi.
No 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 no,
hata we ni Jeshi,
yani kama una pigo za kirembo ni Jeshi. Kwa wanangu wakita, nye ndo mnanunua siki. Ulo kwa wanaki wa insta, unafanya niongeze
ili. Ninaamini Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waite Bwana aso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo wakati wa kutunza, ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo wakati wa kujifunza, ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeumbwa na subra. Cheki madiri yanavyogongana, cause nyota yangu ni ribla. Ona siwaoni walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena siku hizi hata simbi sana, kucha washindane na
kibla. Asema ndo na nachipu de,
ndo na nuwasipu
ya
tulo. Kwa wanaki wa insta, nafanya niongeze bibi.
Napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. So rima contemplates on that. And baby better write for me. And show me that you love. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Epa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao
Masumbuko.
Wanaona
ke, wanaona
ke, wanaona ke, wanaona ke, wanaona ke.
Moko, siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane.
Masumbuko,
italipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo nionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
DJ Masumbuko.
Sunona, sunona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sunona, sunona.
Oh baby, oyo, nambie basi.
Sunona, sunona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sunona, sunona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sunona, sunona.
Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Masumbuko.
Mwaga wino, wakalamu ya penzi langu. Simba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimu woga macho usoni, sijeshi kwa na kuiku kima sihara.
DJ Masumbuko.
Give him that fire, give him the flame.
Unyonyana kipipi vya duara.
Nafsi unayinyongonyeza, naisi la moyo samuyo. Nifanya chipsi chumbeza.
Shagida, gida, gida, gida.
I saw your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu.
Super speeder himself,
baby, mavitu.
DJ Masumbuko.
Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kislam na pawaya.
Jaja yo buddy jaja. Jaja, yo buddy jaja.
No, no, no.
Jaja, yo buddy jaja.
No, no.
Jaja, Masumbuko.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea surafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akundisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga klabu kumba umabia. Kanyaga slay queens bibisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
baka ma ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga,
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 kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Come on, alicheza sangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku.
Kanyaga kanyaga.
Wajue isi namba shafu.
Oh yeah, squeezy what you wanna take money. So me kimu itaku posti.
Kanyaga.
Kunitumia mi picha pigo gani. Eti basi den kuposti.
DJ Masumbuko.
Kadisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee.
Kama kutila mugambo.
Kanyaga.
Wafuruga mipango.
Kanyaga.
Waze wa insta michambo.
Masumbuko.
Eti baby ni unge bando.
Kanyaga.
Uzushi.
Kanyaga.
Mashemu fake.
Kanyaga.
Nuksi.
Kanyaga.
Udada dek.
Kanyaga.
My wifi,
kanyaga,
baka my ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oh ya kanyaga.
Kameni tekenya, kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pandisha midadi, nikimuona beki azikadi. Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi. Kulake na nikiminadi, mtoto na nimalizia mtaji. Akili kwa keazi chaji, atapatapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Aminishika kwenye paja,
tekenya.
Namtaja taji,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Aminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto.
Money boy,
tekenya, tekenya katoto.
Nikika tekenya. Kana tekenyeka, yani. Kana cheka cheka, kamini tekenya. Kana vitetemesha, wamigitonga sekenke na sereleka.
Tekenya.
Mikono juka na mabao.
Tekenya.
Upepo suku mangalao.
Tekenya.
Ukizungusha mama na pagao.
Tekenya.
Adibiri kala mwaga kahawa. Ukikati kakigugumizi. Masai kanipadawa nishatafuna mizizi. Wanigati kichizi chizi. Yani natapatapa rapa na shindo kupiga mbizi Pena
mbuku
Kukunja mikono Tuende taratibu kama kono kono Kukukishingo Shingo Kukukishingo Kama mbuzi kagoma kwenda Kukukishingo Shingo Kukukishingo Kizombi nina toka milenda Kanite Kenya
Tekete Kenya
Tekenya
Kanite Kete Kenya
Tekenya
Hamini shika kwenye baji Tekenya
Never turn the lights. I know you love me, and the love is true. And I feel the same way. I can't deny. Baby, only kuhole. I will die for you. I swear, who see this right now?
Vimbele, bele.
Oh, I know bigger.
Kelelelele.
Give him that fire. Vimbele, give him the flame.
Kwasi si ya watu
wezi. DJ Masumbuko.
Oh, baby.
Vimbele, bele.
Mane tantarira.
Kelelelele.
Wanuknuko, baby.
Vimbele, bele.
Kwasi si ya watu wezi.
And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, you're the one I love. Wanting to know. I want them to know.
Baby, hey, hey, hey.
Oh, my.
You're the one I love. Hey, hey, hey. The one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little chocolate, mama. I saw one baby.
Shake it,
drop it down, baby.
Shake it,
show me you want to see. Alichokupa mama yeah. Benzi ni shere, benzi pia vita Tugombane patani ya siri yetu ya
love DJ Masumbuko
Mapombe stare, ni vitu vya kupita Hasa visi kuchanganya, ukanishusha thamani ah. Benzi langu sicheze kachura, iwe dance
Iwe dance
Kanifanya mchepu the rule like matches
Images.
Oh my na Moyo wangu mwenzako mi mwepesi
Ni mwepesi
Isiche kufa Kwa mabrasha ufungwe uweke Asa usitishwe na ya
Mikiguna ushafika Yina gani ugenita Baby Shauru taki kabisa Eti unachena visa
Fire baby
DJ Masumbuko
Ikilala na utakama Naniita Nafumba macho Nafuta shuka Naona napumbazika Unishika Kongipo hapo Nafarigika Mambo yako Mahaba yako No mana natono noka we Mana natono noka we Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya katiza mana Wana 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 Pale tulipo kutana Na bakubadilishana Nafsi kukubaliana Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rapi, ameni banu suraje urisi na tena wendo kaganzi Meni maliza asira sihu mwe kisema Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze Nikinuza, nibembeleze, usini pepe nipulize Watuome, washituke, roza, ozi waume Mini pike, ule chote
Super Spinner DJ Masumbuko
Mususu ya sorondomboro Na bandole tula buku Twa peluzi baka tumoro Mambo iko huku Penzi twa nila kwa soro
anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu siko nzima nzima mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune isha kuwa yako itafune hii mumunye ifike kunako oh baby kushika kuna tamu nikikuchumchum tamu nikikukumbatia tamu kolea benzi letu baby tamu yani paka kisogoni tamu tararara baby, ufanye wazi wazi watu wone picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby, walokosa kazi wanongone wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni waambie, vimberu mberu sio penzi la mashaka tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka waambie mimi beberu si jogola pasaka wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka stili waya ananisugua kwa mabofu anagambaya
la mzizi DJ Masumbuko
tena fundi mwaya kazi anaijua
my love
haijawahi kupwaya yani kithi
give him that fire. Give him the flame.
Ukoro kesu mwenye Nyebidi bavya ro Yata watoka mapune Mungu mwashako Na wabime na wabime
Shaku wa ya mo
Tigyari ya Yari 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 Niyo te amo Le te quiero Yali yombo ya mo Ujazo apenzi kwa beru
Zako migulu cheke
DJ Masumbuko
Wanani na ugulia Kwa nje buerere Sema upendacho Utakula jengere Kinyama kurumagia Ankuchumia tembele Na bila uruma unanichuza Mambo unayabaruza Mimtoto unanikuza Weha
Unanichezaja kwa ito Okoro waito You dey give me banana Your life is tamana Nacheza kwaito Okoro waito
My baby tuacheze shana Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 Rumba che Zina toka che che Tukigusana gusana
Unapenaga chakala My vanilla nila, tam tam sweetie, nikichenga karocha mila,
Rubake,
penzi kole sauti wa Dubai, kubali pambe moto, kama mafuta kwa karai,
okay,
na uliva katoto itoto, leo mpaka koko iko, geto ni kulamba wiko, saka fadi kwa taniko, koko iko, mama taniwa, Ya leo kiboko Imeziti utamu
Super spinner himself DJ Masumbuko
Nende kwa mwengine Turi china Chisi tuwa chese shana
Tunashika na shika Tunachese shana
Acha niseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme Hapu hapo shikilia Mwaego ndopenye, ndopenye Oja subiria Baby, niheme, niheme Derevo wa moyo wangu Sinpeleke puta puta
Puta
Tarati
Jaribu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta
amepinga nimepinga penzi ya mwezi futa.
Futa
nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Fupa
kisura cha upore kama mama yangu.
Talala
unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Talala
ubatuli sosomole chuzi kwa matandu.
Talala
nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
aye, you make me fall in love. Aye, aye,
and I go tell my mama.
Aye, aye, you make me fall in love.
Aye, imara kashikiria, wacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore na simamia, ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
DJ Masumbuko
yendo koja, nana nifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu. Ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu.
Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727
kifuani unipaka harua. Mikono tende anazichambua. Anilamba kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua. Antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe sangara shombo vibweti tuangome. Ni kila nilishe chapati za alizeti ninone.
Tuwaundishe
midomo uzi simenti tuwashone.
Nani kosha mwili kwa maji ya mata.
La 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 la. Shombe, shombe, mtoto laini, laini, ana waka waka. Wanga wape vidonge, nime baini, baini, wanatapa tapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kawe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako.
DJ Masumbuko
katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Shinge kwa gana mavumba, mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love.
kisha wapa wana kwena Kobasi jilegezi ni kubebe mbongoni Dika ni kudekezi ni kutunze kama moni Wakija wapotezi ifanye kama uwaoni Kisha uniongezi ulivofunzwa unyagoni Opezi asa dansi nikone Wabami jo Ululu femi Opezi asa cheza nikone
Uyu mpapa boda mwingine berosa Futa subira ngonya mungo ya kudosa
Fiti nanana, sigeuze changamoto Maneno mwachia minanana, dawa ya moto ni moto Unanana
Wako wala sema konde atapotea
Konde atapotea
Jeme kati ya gia chombo hiyo inapepea
Chombo
inakula kwa jasho
Nipatacho naridhika Subiri kesho, zamu yangu itafika Nenda wambie, wambie I wish to it, I wish to it I wish to it, hapa nilipo kesho amesiku
Wendako wana kuchukia, tena wamepanga kukubania Istoshe wao ni matajiri, usijari wetu mia tuwa
kiri
Sinaga sifa za kujisifu najua Kila kukicha kwa Mungu naomba dua Aso nazidisha ili nizidi tusua Wakinifunika kesho nitawafua
Tena wambie Mchanga hauzikwi Unaubadilisha makazi Uwezi zibariziki Ure utakipa kazi
Nipatacho naridhika Nasubiri kesho Zamo yangu itakipa Nenda wambie
Shikata kwani, shika mi mento Simezi sitafuni nipeleke dento Take it down, reduce the tempo Wind it slow to the instrumento
Vile kame pendeza, pendeza Tena kanavyoweza kucheza Jichola kukonyeza, konyeza Nyuma mkia pweza, wapweza
Nisha waka waka Nyaka nyaka Praise over you kukikata kata Unipa nikitaka Tiki taka Mkomboti wa Yvonne chaka chaka back it up
Waga
take it up
Waga
Show me how you want it my baby
Waga
Unofeni chap chap
Waga
Baby girl wine for daddy
Waga
Ndaka kukora muri kabadi
Waga
All eyes on you Togana tucheze paka kesho Yo warm to your chocolate ya aidada Mujikiri undaza koli kawaida Nenda kuzimba kachi yumba cha spider da Katikiri ra obe legs wider Zina shaku shaku soka al-Qaeda
DJ Masumbuko
Uli kawaida Kawaida da zina na kawaida Baby kawaida da zina na kawaida Zina bend over, itina ndova Obu zibu tayatu ulide wajaba Uyo mumulabe, tali nambarabe Ngeri joka kankanye mulete dawarabe Siku jubisa, abinyumisa Obu zina waya zinya utukubisa
Back it up, back it up
Masumbuko
Waga
take it out, take it out. Show me how you want it, my baby. Wanna find it, chop, chop. Baby girl, wine for daddy. Ndaka kukola buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one with some bando. Zina bumbu njimu, I use the stando. Urusata wukana wukanga kawundo.
Vile kame pendeza, pendeza. Nina kana vyoweza kucheza. Leno mudisco nina kukesa. Sichira gion tesa, utesa.
Mizuri basi, panda tuende safari. Bila kujua la kwako ni mwendo kasi. Tafuta ukanipa jali. Upweke, umetawala nafsi. Mzako siku silali. Naesabu mabati, kisa we kilasi. Kuti moyo wangu,
upenda si kupenda.
Sirudi makosa yangu,
ujinga wakati wakwenda. Mazimba kanipotezea, kanipotezea. Alipomaliza shida zake.
Ila bado sio mimi, kweli ndo yule alokuwa akisema. Analia siponyona, na kujilisha ya mimi. Yote ni bure, nikamwita chanda che. Alinidanganya,
zile meseji za kunichombeza zinaniuma. Angesema nilipoteza nikamwomba po. Si vyema mimi
kurekeza
etikisa
to.
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, you know my no love. Yupo lompaga moyo, hata utawa kapende. Nimeumbwa na wivu, mina wivu. Hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande.
DJ Masumbuko.
Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Akiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mbogo wa jangombe, kisigino kiwe begani. Baby ule ni misweza kikuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
Konde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakula. Ukutekeza kama mtoto, fura unafurahia. Kafugeuka moto, machozi umelia. Mwimbamba mnene, wena pesa kama Dangote. Mweza ni chanyo msini, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu.
ipada emucheza ufurahi
DJ Masumbuko
Asana
Kadoba, je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na naza présente. Sous ciel et kawapi, chérie na naza lié. Yamo, yamo, la kama, je t'aime. Balou baba, c'est kao. Balou baba, c'est kao. Nga la kole mette. Balou baba, c'est kao. Balou baba, c'est kao. Nga la kole mette. Chérie na naza kito.
Misamba,
chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngosi ya loshe, chombo, 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 pechi chumba ni zeble, chombo, 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 takapele ka ukwe.
Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727
Macho yako na leo mie Sigo mkali ya nyongo Pekecha pekecha Ulindi ulimbombo Mini wako ni ngangani Kama mbozi na kimondo Nogesha nogesha Pekere na kamongo Ah baby baby Mwaza kumta daddy Izo fujo chumbani mbetuka binuka Wa baby baby Oh la 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 Chelsea Mangala Makanda Oh la 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 Tukale Sangara Mwanza Oh la 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 Nyele Chotara Kinanda
The Super Spinner himself
Beto Papara
DJ Masumbuko
Misamba Chumbo 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 Kana kuinda na fashe Chumbo Chumbo Kana ngozi ya loshe Chumbo Chumbo
DJ Masumbuko
Nani anangwanda
Sani sogeze
Leta msambwanda Nikazi damanda
Hane nivuta ghetto Kapige bunduki
Hey bunduki
Ile nogo pa centro Michezo ya mbaruti
Hana chukua Hana weza kwa
Hizi ni hali nambuti
Hana chukua Hana weza
kwa
Hana chukua
Tamu kupendwa na, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa na, tamu, tamu kupendwa nawe. Maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mkali, kwa nina usu. Shepu yake mbaya, hivi na usu.
mtangaji malaya na wabusu nini wamegusa babaya na mwakavu lazima wachuchume wameingia chakike
ewa
chakike
super spinner himself DJ Masumbuko
wameingia chakike kwa penzi letu chakike lazima wachuchume wameingia chakike kwa penzi letu chakike
makukote mabutale Don Mendez Bajuni H Bajuni
chumbani enesi unipatia panado kujenga za mesi kama shuti ya Ronaldo ndani nikiingia tu
anachukua anaweka wa
kwenye gari
anachukua anaweka
iwe jikoni au varandani
anachukua anaweka wa
doze doze doze
anachukua anaweka
ndani tale salama joto Toaleso di pepe Oya kongo kyoto Toaleso di pepe
Oye mose kunambi
Jipepe
Morikado momo
Jipepe
Oya mama dangote
Jipepe
Edo nifungwe
Jipepe
Chu chu
Jipepe
Chu chu chu
Jipepe
Chu chu chu
Jipepe
Chu chu chu
Jipepe
Nasei Nasei Joseph Mertier
Nasei
Kaya Musa
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Quadra Fukama
DJ Masumbuko
Papa no bimba ye Papa no bimba ye Papa no bimba ye Papa no bimba ye Anyata katua kukakate Alubakate Sipa ye Yes Shwazi matata Tuma 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 Akukakate Alubakate Alubakate Adolfo Mute Bachi la Mouina Abangazuma Abangazuma
Joseph Poussana
Abangazuma
Zodo Abangazuma On Facebook, Instagram and Twitter at DJ Masumbuko WhatsApp DJ Masumbuko on 0727 552201